Mbako mlonde wachitundu hechirwe miyaga Emmanuel Washande harangiri denga ekitongole UPDF kizimbi weshimalirize entekateka zonezo kuzimbe dwaliro ya Kaumbikana bano bukadibina mu kitundu kino. Dairo eno ligenda kuzimbibwa ku kyalo Kasunga erango omulimu gusuubirwa okutandika omwezi ogujja gugwe mbanga ya mwaka gumu. Washande agamba nti eno ligenda kuvujjirwa minisitule ekola ku nsonga ezebyobulamu.
Tubazalira ku boda boda nga bagenda Kasambya outside the district kunonya obujjanjabi naye ebyo byonna nsuubira nga kati bwe tutandise eddwaliro bwe tutandise ku mazzi bwe tutandise Tamakingo Garo bwe tutandise ku Industry Park ensi egenda kukyuka kifaananye ng'abalala naffe tweyagale ng'abannayuganda abantu baude banywa ebitaba by'amazzi n'ente n'ensolo n'obitumi bidaamu naye kati amazzi gatandikidde waali gonna Katonga eno kuvala Lake Victoria emitimu gigenda by the end of the next financial year that government Zimbabwe yonna sibwe miaka yoka ejja kuba nayongeremu amazzi.